Sasa una nini manini, uchoyo ukome. Peku peku, nidondoshe polini, na mipa zinchome. Kwetu maji mengi ya nini, nipe matone. Kisha tinshe kipiga pasi.
Hola hola,
leo sema tuende wapi.
Hola hola,
nikugande gande kapa pasi.
Hola hola,
wewe.
Hola hola,
natafuta kiko hiko wapi.
Chuma chuma dedede,
wakiuza siso uzagati.
Chuma chuma dedede,
kuko dhambi mwiko sipataki. Ba mwanzo mwisho acha party. Agagai, acha wapunje nazi, mwagaranyo.
Hola hola,
weni roge na vya uzazi, vya zaramo. Ale sakata, isakatue, sakata. Isakatue, sakata. Isakatue, sakata. Ale sakata, isakatue, sakata. Isakatue, sakata. Isakatue, sakata.
Your love would shock me like kai kai. It is quite hot to come my mind. It's so quite different, I don't know.
Isakatue, sakata. Isakatue, sakata. Ale sakata. Isakatue, sakata. Isakatue, sakata. Isakatue, sakata.
Comic Slicer.